Elinye lemaphutha amakhulu esingalenza kwadlula wonke amanye. Elawuthi sitshele ukuthi singakwazi ukwakha impilo enhle ngaphandle kweyisekelo eziqinile. Abaningi baye bazame bona ongafunga ukuthi isakhiwo esingenaso isisekelo esiqinile soke silokothe sini. Angikubingele ngokwamukela engosi nefresh, ngingusibalo Bithi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. I-devotion yefresh namhlanje iyafundwa, ilalelwe futhi iyabukela umhlaba wonke ngeyilimi eyiningi ezahlukene. Kodwa noma ngabe ukuphi nomhlaba, ake sibuke namhlanje iSydney Harbour Bridge yakwelase Australia. Leli bridge lisebalazweni lomhlaba, uzakwethu uhlala nje eduze nalo. Uthi wakwaba nomngane wayemvakashele eqhamakwe lase-US eMelika. Ngakho wasithi kancane ukuthi amlulise iy'nyawo ukuyobukelela ibridge kwingaphansi lalo, ngekho ngabantu abaningi abangavamisile ukulibuka ngalo. Angikutshele mlaleli, uma ulibuka kulelo khonco kumbe kulelo cala, uyabona ubukhulu balo obumangalisayo. Inqwabanqwaba yogqinsi lwey'nsimbi ezahlanganiswa ndawonye zabambeka zathula zathi tu, qede zapendwa ngamagalane awu 60,272,000 liters kapende. Futhi usungalunye leli bridge lithwala iy'moto ey'dlula kule ziwu 200,000. Iy'sekelo ey'nkulu zaleli bridge zishona phansi edwaleni eliqine ngqi, okuyilo leli dwala elenza leli bridge lingasindwa sanhlobo umumatho wey'moto osindayo. Futhi uma ukucabanga lokhu, kunomthwalo nomumatho omkhulu phezu kwempilo yami neyakho. Ake ucabange nje izinto ongena kuzo. Imithwalo esindayo okubiza ukuba uyithwale, umningi beyimoto obungalawuleki okuyi-traffic, okubiza ubhekane nayo impilweni yakho usuku nosuku. Uma ungenaso isisekelo esishona phansi sibambelele edwaleni eliqinile, uhamba kuhambe uvese ukhathala uthi qi phansi nomthwalo. Wena wabona imbongolo isilahla phansi umthwalo ngenxa yokusindwa. Ngeshwa yona mpilo leyo abantu abaningi abayiphilayo. Amahubo 18:2, Jehova uyidwala lami nenqaba yami nomkhululi wami, uNkulunkulu wami uyidwala lami engiphephela kulo, nesihlangu sami nophondo lokusindiswa kwami, inqaba yami ephakemeyo. Sihlobo, thantisa iy'sekelo zakho endaweni efanele edwaleni eliqinile, bese uzakhe iqine kakhulu. Inkosi makube yiyo idwala lakho. Enye indlela okwenza iy'sekelo zakho iqine zibe sendaweni efanele, ukulalela uNkulunkulu, umukele izwi lakhe usuku nosuku enhlizweni yakho. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuweli fresh namhlanje. Lezi nkulumo ungayithola nge-audio nge-WhatsApp. Inombolo yethu ithi 067-706-0077. Ngokuthe xaxa ungangena kuwebhusayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.